waxaa shalay tuuray lagu dilay mudane ka tirsan baarlamaanka britain oo lagu magacaabi jiray david ames oo da'diisu ay ahayd 96 jir. David ayaa ka tirsanaa xisbiga muxaafadka. Dilkiisa waxaa loo xiray nin 15 jir ah. Warar ay warbaahinta caalamiga qortay ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid argagixiso ah. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa qaar ka mid a warbaahinta britain ayaa iyaduna sheegtay in ninka weerarkaasi loo xiray loo badinayo inuu yahay muwaadin british ah balse ka soo jeeda asal ahaan soomaaliya. V o a da uma xaqiijin, booliskuna ma sheegin ninkan iyo halka uu ka soo jeedo. Wararkii haddaba ugu dambeeyey ee dilka xildhibaanka waxaa inoo soo diray wariyaha V o a da Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Dilka xildhibaanka ayaa si weyn looga hadalhayaa guud ahaan dalkan Britain. Xildhibaankan oo ka mid ahaa dadka rogcadaaga ah ee muddada dheer ku jiray baarlamaanka dalkan Britain ayaa ka tirsanaa xisbiga muxaafidka ee loo yaqaano conservativeka ee xilligan hogaaminaya talada dalka. Sir David Ames ayaa u geeriyooday weerar mindi ah oo duhurnimadii Jimcaha uu geystay nin 25 sano jira oo British ah, asal ahaanna la sheegay inuu ka soo jeeda Soomaaliya, inkastoo weli booliska aysan soo bandhigin magiciisa iyo sawirkiisa iyo weliba faahfaahin dheeraad ah. Xildhibaanka oo ku dhowaad 40 sano ahaa mudane baarlamaan ayaa gacan weyn waxa uu ka geysan jiray caawinta dadka magangelya doonka ah, waxaana lagu dilay goobtii uu shalay kula kulmayey dadweynaha deegaanka laga soo doorto ee xaafadda Lee and Sea oo ka tirsan Essex oo aan sidaas uga fogeyn magaalada tan London. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa ka hadlay dilka xildhibaanka wax yar kadib markii uu ka soo laabtay shir ay xisbigiisu ku lahaayeen magaalada Bristol.
Well, I think all our hearts are full of shock and sadness today to the loss of Sir David Ames MP who was killed in his constituency surgery.
Waxaan filayaa in dhammaanteen aan aad uga argagaxnay oo aan ka murugaysannahay geerida David Ames. Ames wuxuu ahaa xildhibaan lagu dilay deegaanka uu dadkiisa kula kulmayey kadib ku dhowaad 40 sano oo si xiriir ah uu ugu adeegayay dadweynaha Essex iyo guud ahaan Britain. Waana arrinta aan filayo in dadka oo dhan ay ku dhalisay walaaca. Waxa uu ka mid ahaa dadka ugu wanaagsan ee soo shaqeeyey. Xildhibaanka la dilay ayaa da'diisu waxay ahayd 69 jir. Wuxuu ahaa xildhibaan laga soo doorto deegaanka tan iyo 1997-kii. Waana ninkii ugu horreeyay oo xildhibaan noqda sannadkii 1983-kii. Madaxa booliska Essex Ben Julian ayaa ka hadlay dilka inkastoo weli ay wadaan baarista dhabta ah ee qofka geystay weerarka sida weyn looga hadalayo dalkan Britain.
25-year-old man was arrested immediately at the scene on suspicion of murder. He remains in custody.
Nin 25 jir ah ayaa lagu qabtay goobta islamarkaana weli loo hayaa tuunka oo ku jira xabsiga xilligan. Waxaa booliisku ay horey u sheegeen inaysan dhacdadan la xiriirin argagixiso, hase yeeshee waxa ay si qoto dheer u baarayaan in falkan uu la xiriiro argagixiso iyo in kale. Booliiska ayaa sidoo kale ka tacsiyeeyey geerida xildhibaanka. Booliiska ayaa falka dhacay waxay xilligan u tixgelinayaan inuu yahay mid argagixiso, waxaana baarista dilkan la wareegay booliska ka hortagga argagixisada ee fadhigooda uu yahay London ee loo yaqaano Scotland Yard. Wasiirka arrimaha gudaha ee Britain Priti Patel ayaa weydiisatay booliska dhammaantoodba in ay qiimeyn ku sameeyaan amniga xildhibaanada guud ee dalka. Xafiiska ra-iisul wasaare Boris Johnson ee 10 Downing Street ayaa waxa iyana ay maanta hoos u dhigeen calanka dalkan Britain. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.